sale sondela la sho awukholo phaka mama nombono isondo liyahambisa imoto account intwana encane nekhono asengithe phaka mama nombono awuxolo phaka mama nombono isondo liyahambisa imoto account intwana encane nekhono asengithe phaka mama nombono sho awuxolo phaka mama nombono isondo liyahambisa imoto account intwana encane nekhono asengithe phaka mama nombono awuxolo phaka mama nombono isondo liyahambisa imoto account intwana encane nekhono asengithe phaka mama nombono umfana ngikushaka sibulwa ngemikonto isikhinqe sakhe senza umntwana agibela imoto beka manje siphula umthetho phambi yonke lukhodo text no scooby labafana yikombo umfana ngikushaka sibulwa ngemikonto isikhinqe sakhe senza umntwana agibela imoto beka manje siphula umthetho phambi yonke lukhodo text no scooby labafana yikombo umfana ngikushaka sibulwa ngemikonto isikhinqe sakhe senza umntwana agibela imoto beka manje siphula umthetho phambi yonke lukhodo text no scooby labafana yikombo umfana ngikushaka sibulwa ngemikonto Ngisa ke senza umntwana agibela imoto Beka manje siphula umthetho phambi yonke lukhodo Text no scooby labafana yikombo Ingozi lo mfana yingozi Udlala inamba kujabula idlozi Engesigubu umkhumbuza uphori Enhle kule sifakela amadimoni Ingozi lo mfana yingozi Udlala inamba kujabula idlozi Engesigubu umkhumbuza uphori Enhle kule sifakela amadimoni Ingozi lo mfana yingozi Udlala inamba kujabula idlozi Engesigubu umkhumbuza uphori Let's poop us fucking I'm at the moon A hingos, it don't wanna hingos Udlala inamba kujabula idlozi Engesigubu umkhumbuza uphori Let's poop us fucking I'm at the moon Isondo liyahambisa imoto account intwana encane nekhono asengithe phaka mama nombono sho awuxolo phaka mama nombono isondo liyahambisa imoto account intwana encane nekhono asengithe phaka mama nombono awuxolo phaka mama nombono isondo liyahambisa imoto account intwana encane nekhono asengithe phaka mama nombono ingozi lo mfana ingozi udlala inamba kujabula idlozi Engesigubu umkhumbuza uphori Enhle kule sigubu sifakela amadimoni Ingozi lo mfana yingozi Udlala inamba kujabula idlozi Engesigubu umkhumbuza uphori Enhle kule sigubu sifakela amadimoni Ingozi lo mfana yingozi Udlala inamba kujabula idlozi Engesigubu umkhumbuza uphori Enhle kule sigubu sifakela amadimoni Ingozi lo mfana yingozi Udlala inamba kujabula idlozi Engesigubu umkhumbuza uphori Enhle kule sigubu sifakela amadimoni Umfana ngikushaka sibulwa ngemikonto Isikhinqe sakhe senza umntwana agibela imoto Beka manje siphula umthetho phambi yonke lukhodo Text no scooby labafana yikombo Umfana ngikushaka sibulwa ngemikonto Isikhinqe sakhe senza umntwana agibela imoto Beka manje siphula umthetho phambi yonke lukhodo Text no scooby labafana yikombo Umfana ngikushaka sibulwa ngemikonto Isikhinqe sakhe senza umntwana agibela imoto Beka manje siphula umthetho phambi yonke lukhodo Text no scooby labafana yikombo Umfana ngikushaka sibulwa ngemikonto Isikhinqe sakhe senza umntwana agibela imoto Text no scooby, labafana yikombo